Hallelujah.
Hallelujah.
And so he says,
na kwa hivyo anasema,
that you will need it.
Ya kwamba mtahitaji.
There is a fire.
Kuna moto.
And you will need it.
Na mtahitaji.
And so let us walk step by step.
Hivyo basi wacha tutembee hatua kwa hatua.
The book of Acts chapter 1.
Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza.
Turn with me there, blessed people.
Geuka pamoja nami pale watu wabarikiwa.
Unveiling the church on fire. The church walking with fire. The fire of God inside the church.
Kulifunua kanisa ambalo lina moto. Moto wa Mungu ndani ya kanisa. Kanisa linalotembea na moto.
The book of Acts chapter 1.
Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza.
Verses 4 and 5.
Mstari wa 4 na wa 5.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
On one occasion,
katika wakati mmoja,
while he was eating with them,
alipokuwa anakula pamoja nao,
he gave them this command.
Aliwapatia amri hii.
Do not leave Jerusalem.
Msitoke Yerusalemu.
But wait for the gift my father has promised.
Bali ingojeni ahadi ambayo baba yangu ameahidi.
Which you have heard me speak about.
Ambayo mmenisikia nikisema habari zake.
For John baptized with water.
Maana Yohana aliwabatiza kwa maji.
But in a few days.
Lakini baada ya siku chache.
You will be baptized with the Holy Spirit.
Mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu.
Hallelujah.
Hallelujah.
So even the church.
Hivyo basi hata kanisa.
At the time when Jesus was instructing the church,
katika wakati ambapo Yesu alikuwa analiagiza kanisa,
before his departure,
kabla ya kuondoka kwake,
and he told the church,
na akaliambia kanisa,
that do not ever attempt to start work.
Ya kwamba msiwahi kujaribu kuanza kazi.
Do not start duty.
Msianze wajibu.
And he said,
na anasema,
do not start ministry.
Ya kwamba msianze huduma.
Don't dare.
Msijaribu.
You will need the fire.
Utahitaji moto.
And he says,
na anasema,
wait until the Holy Ghost.
Ngojeni hadi Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit of Yahweh.
Roho Mtakatifu wa Yahweh.
Has descended from heaven.
Ameshuka toka mbinguni.
And fallen on you.
Na kushuka juu yenu.
As flames and tongues of fire.
Kama miale na moto ndimi za moto.
And when that fire has fallen on you.
Na wakati moto huo umewaangukia.
Then you will receive power.
Hapo basi mtapokea nguvu.
To be my witnesses.
Kuwa mashahidi wangu.
And he's saying.
Na anasema.
That when the fire comes.
Ya kwamba moto utakapokuja.
Then there will be his witnesses.
Hapo basi watakuwa mashahidi wake.
Throughout Jerusalem.
Kote kote Yerusalemu.
Judea,
Uyahudi,
Samaria,
Samaria,
the ends of the earth.
Hadi miisho ya dunia.
So he promised them fire.
Hivyo aliwaahidi moto.
And he told them.
Na akawaambia.
That it is the Holy Spirit that brings the fire of God into the church.
Ya kwamba ni Roho Mtakatifu ambaye analeta moto wa Mungu kanisani.
Tell me, Church of Christ of this modern day.
Uniambie ni kanisa la Kristo la majira haya.
I can see you are so modern.
Ninaweza kuona kwamba ninyi ni wa kisasa kabisa.
The way you dress.
Jinsi ambavyo mnavaa.
The way you worship.
Jinsi mnavyoabudu.
The way you live your Christianity.
Jinsi mnavyoishi Ukristo wenu.
It tells me you don't have the Holy Spirit. Because if you had the Holy Spirit, he would have instructed you that Jesus is holy. That Christian salvation of the grace is holy. Tell me, present day Church of Christ, do you really have the fire of God? Is there fire in your faith? Is your faith the faith on fire?
Je, imani yenu ni imani iliyo na moto?
Are you walking with fire?
Je, mnatembea na moto?
Are you serving with fire?
Mnatumika na moto?
But how will you have fire?
Lakini je, mtakuacha na moto?
Without the Holy Spirit.
Bila Roho Mtakatifu.
Because the Holy Spirit.
Kwa sababu Roho Mtakatifu.
Is the one that brings fire.
Yeye ndiye ambaye analeta moto.
And yet when I look at you.
Na ilhali nikiwaangalia.
You are not yet infilled with the Holy Spirit.
Ninyi bado hamjajazwa na Roho Mtakatifu.
Because if you are infilled with the Holy Spirit.
Kwa sababu kama mgejazwa Roho Mtakatifu.
He will tell you be holy.
Angewaambia iweni watakatifu.
For I am holy.
Kwa maana mimi ni mtakatifu.
He will tell you prepare holy vessel first.
Atawaambia ya kwamba andaeni vyombo takatifu kwanza.
For me to come and infill you.
Kwangu mimi nije na kuwajaza.
So how will you get the fire of God? The requisite fire.
Hivyo basi je, mtaupataje moto wa Mungu, moto unaohitajika?
For you to be able to execute your Christian salvation.
Kwa ninyi kupata kuendeleza wokovu wenu wa Kikristo?
With fire.
Na moto.
Without the Holy Spirit.
Bila Roho Mtakatifu.
How?
Vipi?
And that's why he's saying repentance first.
Ndio sababu anasema ya kwamba toba kwanza.
In Swahili they say leo ni leo, today is today.
Kwenye Swahili wanasema leo ni leo.
The truth be said.
Ukweli usemwe.
Today becomes the moment of turning around.
Leo inafanyika siku ya kugeuka.
And repenting.
Na kutubu.
And preparing that requisite vessel.
Na kuandaa hicho chombo kinachohitajika.
That the Lord may fill it with the Holy Spirit.
Na kwamba Bwana apate kuijaza kwa Roho Mtakatifu.
And the Holy Spirit will ignite the fire of God in your life.
Na Roho Mtakatifu atawasha moto wa Mungu katika maisha yenu.
Let us move on step by step.
Wacha tuendelee hatua kwa hatua.
John chapter 20.
Kitabu cha Yohana sura ya 20.
John chapter 20, blessed people.
Yohana sura ya 20, watu wabarikiwa.
John chapter 20.
Yohana sura ya 20.
Hallelujah.
Hallelujah.
The fire of God in the church.
Moto wa Mungu katika kanisa.
Finally we have begun.
Hatimaye tumeanza.
John chapter 20 verses 19 and 23.
Kitabu cha Yohana sura 20 mstari wa 19 hadi 23.
And it says.
Na anasema.
On the evening of the first day.
Jioni ya ile siku ya kwanza.
Of the week.
Ya juma.
When the disciples were together and the doors locked.
Wanafunzi wake walipokuwa pamoja.
Again. On the evening of the first day.
Jioni ya ile siku ya kwanza.
Of the week.
Ya juma.
When the disciples were together,
wanafunzi wake walipokuwa pamoja,
with the doors locked,
na milango ikiwa imefungwa,
for fear of the Jews,
kwa kuwaogopa Wayahudi,
Jesus came and stood among them,
Yesu aliwatokea akasimama katikati yao,
and said,
akasema,
peace,
amani,
peace be with you,
amani iwe nanyi,
peace be with you,
amani iwe nanyi.
And so blessed people,
kwa hivyo watu wabarikiwa.
What? Why am I reading this scripture?
Kwa nini ninasoma hili andiko?
I'm reading this scripture.
Ninasoma hili andiko.
Because globally, wherever you are.
Kwa sababu kote kote ulimwenguni popote mlipo.
I want to set up a paradigm for you.
Ninataka kuweka mpangilio kwa ajili yenu.
That you may see the chronology, the derivative. How the fire of God came to the church.
Ili kwamba mpate kuona mchakato huo mfululizo jinsi ambavyo moto wa Mungu ulikuja kwa kanisa.
Because he's saying.
Kwa sababu anasema.
That before the fire fell into the church,
ya kwamba kabla moto uanguke ndani ya kanisa,
the disciples were locked in.
Wanafunzi walikuwa wamejifungia ndani.
They feared persecution.
Waliogopa mateso.
They feared that the Jews would slaughter them.
Waliogopa ya kwamba Wayahudi watawachinja.
They were trembling.
Walikuwa wanatetemeka.
They were fearing.
Walikuwa wanaogopa.
Before the fire came.
Kabla moto uje.
They had a particular specific demeanor.
Walikuwa na tabia fulani, mwenendo fulani.
They had a certain character.
Walikuwa na tabia fulani.
Full of fear.
Walikuwa wamejaa uoga.
Timidity.
Walikuwa wamejaa hofu.
Trembling.
Walikuwa wanatetemeka.
Pride.
Walikuwa wanajua
doubt.
Walikuwa wanajua shaka.
They were there in fear and trembling.
Walikuwa wamekaa pale katika kuoga.
And dread.
Kuoga na kutetemeka na hofu.
And they locked the door very well with the key.
Na wakafunga mlango vizuri kabisa na ufunguo.
Have you locked the door?
Je, umefunga huo mlango?
I have locked it.
Nimeufunga.
How come I feel like I didn't hear the second latch?
Kwa nini sikusikia hiyo kufunga kwa pili?
Ai!
Ai!
They were living in absolute fear.
Walikuwa wanaishi katika uoga.
In a certain character. They were having a certain behavior. A certain trait.
Walikuwa wanaishi katika tabia fulani. Walikuwa na mwenendo fulani na sifa fulani.
Before the fire came.
Kabla moto uje.
I'm simply emphasizing to you and installing in your hearts the necessity of the fire of the Holy Spirit in the Christian salvation that you behold.
Ninawasisitizia tu na kuweka katika mioyo yenu ile hitaji ya moto wa Roho Mtakatifu ambao kanisa linahitaji.
Ai. The book of Acts.
Kitabu cha Matendo.
Acts chapter 1 verses 7 and 8.
Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 7 na 8.
He said to them.
Akawaambia,
it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority.
Si juu yenu kujua nyakati na majira ambayo Baba ameyaweka katika mamlaka yake mwenyewe.
But you will receive power.
Lakini mtapokea nguvu.
When the Holy Spirit comes on you.
Wakati Roho Mtakatifu atakapowajilia.
You will receive power.
Mtapokea nguvu.
When the Holy Spirit comes on you.
Wakati Roho Mtakatifu atawajilia.
You will receive power.
Mtapokea nguvu.
When the fire falls on you.
Wakati moto utakapoangukia.
You will receive power.
Mtapokea nguvu.
When the Holy Spirit comes on you.
Wakati Roho Mtakatifu atapokuwa
kwako. And you will be my witnesses.
Nanyi mtakuwa mashahidi wangu.
In Jerusalem.
Katika Yerusalemu.
And in all Judea.
Na katika Uyahudi yote.
And Samaria.
Na Samaria.
And to the ends of the earth.
Hadi katika miisho ya dunia.
So the Lord himself.
Kwa hivyo Bwana mwenyewe.
He told them.
Akawaambia.
You will need it.
Ya kwamba mtahitaji.
The fire of God.
Moto wa Mungu.
You will need it.
Mtauhitaji.
You must need it.
Ni lazima mtauhitaji.
Don't even try ministry.
Hata msijaribu kuhudumu.
Don't try.
Msijaribu.
Until fire has fallen on you.
Hadi moto umeangukia.
The necessity of fire.
Hitaji la moto.
Then why has the present day church walked literally without fire?
Hivyo basi je, ni kwa nini kanisa la leo hii kimsingi wametembea bila moto?
Wametembea bila moto.
Wametembea bila moto.
They have walked without fire.
Wametembea bila moto.
And yet the fire of the Holy Spirit is moto moto. Is fire fire.
Ilhali moto wa Roho Mtakatifu ni moto moto.
It's real fire.
Ni moto moto kweli.
And Jesus is saying.
Na Yesu anasema.
The requisite step.
Zile hatua zinazohitajika.
In being born again.
Katika kuokoka.
The requisite step in serving him.
Hatua zinazohitajika katika kumtumikia.
Is that you receive fire first.
Ni ya kwamba upokee moto kwanza.
That when you receive fire.
Ni ya kwamba unapopokea moto.
You will have power.
Hapo utakuwa na nguvu.
Now you can storm the world.
Sasa unaweza kuvamia ulimwengu.
Without fire.
Bila moto.
Is that door locked?
Mlango huo umefunga.
No, why? How come I feel that you? I have not heard the second latch.
Kwa nini naisi ya kwamba sijasikia uko kufunga kwa pili? Umeifunga.
I have locked it.
Nimefunga.
How come I feel like I've not heard you lock it twice?
Kwa nini naisi ya kwamba sijakusikia ukiifunga mara ya pili?
Without fire.
Bila moto.
Miedo en español. Fear.
Uoga.
Temor.
Uoga.
Pero miedo, miedo is the word. The fear of trembling, fearing death, fearing persecution.
Ile uoga kutetemeka, kuogopa kifo, kuogopa mateso.
Without fire.
Bila moto.
And he says you will need it.
Na anasema ya kwamba mtahitaji.
You need fire.
Mtahitaji moto.
It's a gospel of fire.
Ni injili ya moto.
It's a Christianity of fire.
Ukristo wa moto.
The salvation of fire.
Wokovu wa moto.
A life of fire.
Maisha ya moto.
The hour of fire.
Saa ya moto.
Oi.
Oi.
He says.
Anasema.
You will need it.
Mtahitaji.
Don't even try to live.
Hata msijaribu kuondoka.
If you try to live without fire.
Ukijaribu kuondoka bila moto.
You cannot even represent me well.
Hata muwezi kuniwakilisha vizuri.
You'll go out there vugu vugu. You'll go out there lukewarm. And then you start doing things that are different from the salvation I so purchased.
Mtaenda huko nje mkiwa vugu vugu. Halafu mtaanza kufanya vitu ambavyo ni tofauti kabisa. Na ule wokovu ambao niliulipia gharama.
You need fire.
Mnahitaji moto.
To mold in you a certain person.
Ili kwamba kujenga ndani yako mtu fulani.
With charisma.
Aliye na ujasiri.
And strength.
Aliye na nguvu.
And authority.
Na mamlaka.
And power.
Na nguvu.
And zeal.
Na motisha.
And bravery.
Na ujasiri.
And storm the world.
Na kuvamia dunia.
Without fear.
Bila uoga.
Hey.
Hey.
And then he says the book of Acts chapter 2 now.
Halafu anasema kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili.
They are locking themselves in the house.
Wanajifungia wamejifungia katika nyumba.
They are asking, have you locked that door?
Wanauliza, je, umefunga hiyo mlango?
How come I've not had a second latch?
Je, ni kwa nini sijasikia uko kufunga kwa pili?
Have you locked that door really?
Umeufunga huo mlango kweli?
How come I feel you have not locked it?
Kwa nini nahisi ya kwamba haujaufunga?
They are trembling.
Wanatetemeka.
They are timid. They are afraid. They fear. They are panicking. They are in fright. They are in dread. They are fearful living. And that's why he said, don't leave.
Ndiyo sababu wakasema ya kwamba msiondoke.
The kind of gospel I'm giving you.
Aina ya injili ambayo ninawapatia.
You will need fire.
Mtahitaji moto.
It needs fire.
Mtahitaji moto.
So how has the present day generation.
Hivyo basi je, kizazi cha leo hii.
How has the present day church lived her life without fire?
Je, ni vipi ambavyo kanisa la leo hii wameishi maisha yake bila moto?
That is where the problem is.
Hapo ndipo kuna shida.
And so now the book of Acts chapter 2.
Hivyo basi sasa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili.
When the day of Pentecost came,
siku ya Pentecost ilipowadia,
they were all together in one place.
Walikuwa wote mahali pamoja.
Then suddenly a sound like the blowing of a violent wind,
halafu ghafla sauti kama mvumo mkubwa wa upepo mkali,
came from heaven,
uliotoka mbinguni,
and filled the whole house,
ukaijaza nyumba yote,
where they were sitting.
Walimokuwa wameketi,
they saw what seemed like tongues of fire,
wakaona zile ambazo zilionekana kama ndimi za moto.
Tongues of fire,
ndimi za moto.
Tongues of fire,
ndimi za moto.
That were separated,
ambazo ziligawanyika,
and they came and rested on each one of them,
na zikaja kukaa juu ya kila mmoja wao.
Tongues of fire,
ndimi za moto.
On each one of them,
juu ya kila mmoja wao.
Tongues of fire,
ndimi za moto.
Fire has fallen,
moto umeanguka.
From heaven to the earth,
kutoka mbinguni hadi duniani.
From the Lord to the church,
kutoka kwa Bwana hadi kwa kanisa.
Fire has arrived,
moto umefika.
And the fire has fallen,
na moto umeanguka.
And he says,
na anasema,
all of them were filled with the Holy Spirit,
wote wakajazwa na Roho Mtakatifu.
And they began to speak in other tongues,
na wakaanza kunena kwa ndimi zingine,
as the Spirit of the Lord enabled them,
kama vile Roho wa Bwana alivyowajalia.
Now they were staying in Jerusalem,
sasa basi walikuwepo kule Yerusalemu,
God fearing Jews,
Wayahudi waliomcha Mungu,
from every nation under heaven,
kutoka kila taifa chini ya mbingu.
When they heard the sound,
walipoisikia sauti,
a crowd came together,
umati wa watu ulikuja pamoja,
in bewilderment,
wakistaajabu,
because each one of them had their own language being spoken, their mother tongue.
Kwa sababu kila mmoja wao,
each one of them was speaking his own tongue,
kwa sababu kila mmoja wao aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe.
Verse 7 of Acts chapter 2.
Mstari wa 7 kitabu cha Matendo sura ya 2.
Utterly amazed.
Wakiwa wameshangaa kabisa.
Utterly perplexed.
Wakiwa wamestaajabu kabisa.
Utterly astounded.
Wakiwa wamepigwa na butwa.
Utterly surprised.
Wakiwa wamegutushwa kabisa.
Utterly shocked.
Wakiwa wameshtuka.
Utterly bamboozled.
Walipigwa na butwa.
Utterly amazed.
Wakiwa wamestaajabu.
They asked.
Wakauliza.
Are not all these men who are speaking Galileans?
Je, hawa watu wote wanaozungumza si wa Galilaya?
Then how is it that each of us hears them in his own native language?
Imekuwaje basi kila mmoja wetu anawasikia wakinena
kwa lugha ya mama?
Wakinena kwa lugha ya mama.
Then Parthians,
basi wa Parthi,
Medes and Elamites,
wa Medi wa Elami,
residents of Mesopotamia,
wakazi wa Mesopotamia,
Judea,
Uyahudi,
Cappadocia,
Cappadocia,
Pontus,
Ponto,
and Asia,
na Asia,
Phrygia,
Phrygia,
Pamphylia,
Pamphylia,
Egypt,
Misri,
and parts of Libya near Cyrene,
na pande za Libya karibu na Kirene,
visitors from Rome,
na wageni kutoka Rumi,
both Jews and converts to Judaism,
Wayahudi na waongofu,
Cretes,
Wakrete,
and Arabs,
na Waarabu.
We hear them declaring the wonders of Yahweh.
Sote tunawasikia watu hao wakisema maajabu ya Yahweh.
In our own mama tongues, mother tongues.
Katika lugha zetu wenyewe za mama.
Amazed.
Wakashangazwa.
And perplexed.
Na kushtuka.
They asked one another.
Wakaulizana.
What does this mean?
Nini maana ya mambo haya?
Some, however,
lakini wengine
made fun of them and said, they have had too much to drink, too much wine.
Wakawadhihaki wakasema hawa wamelewa mvinyo.
Then when fire now has filled these precious disciples,
halafu sasa wakati moto umewajaza hawa wanafunzi,
then Peter full of fire,
sasa Petro akiwa amejaa moto,
then he says,
akasema,
then Peter jumped up,
ndipo Petro akaruka,
with the 11 disciples,
pamoja na wale mitume,
and he raised his voice,
na akainua sauti,
and he addressed the cloud, the crowd,
akahutubia ule umati.
Again Peter jumped up,
halafu Petro akasimama,
with his 11 colleagues, with the 11 disciples,
pamoja na wale mitume 11,
and he says,
akasema,
he raised his voice,
akainua sauti yake,
and addressed the crowd,
na akahutubia,
and he says, fellow Jews,
akasema, Wayahudi wenzangu,
in other words, listen to me,
kwa maneno mengine nisikizeni,
all of you who live in Jerusalem,
ninyi wote ambao mnakaa Yerusalemu,
let me explain this to you,
wacha niwaeleze hili,
listen carefully,
sikilizeni kwa makini,
this is what I say,
hii ndio ambayo ninawaambia,
listen carefully to what I say,
sikilizeni kwa makinifu kile ambacho ninasema.
Then men are not drunk. These men are not drunk.
Hakika watu hawa hawajalewa.
As you suppose.
Kama vile mnavyodhani.
It's only 9 o'clock in the morning.
Kwa sababu ni saa 3 tu asubuhi.
No.
Hapana.
This is what was spoken of by the prophet Joel.
Jambo hili ndilo lililotabiriwa na nabii Yoeli.
In the last days.
Katika siku za mwisho.
God will pour out. God says, I will pour out my spirit on all people.
Bwana asema, nitamimina roho wangu juu ya watu wote wenye mwili.
Again.
Tena.
This is what the prophet Joel says.
Hiki ndicho nabii Yoeli alivyosema.
He says,
anasema,
in the last days,
katika siku za mwisho,
God will pour out. God says, I will pour out my spirit on all men.
Asema Bwana, nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili.
Your sons and daughters will prophesy.
Wana wenu na binti zenu watatabiri.
Your young men will see visions.
Vijana wenu wataona maono.
Your old men will dream dreams.
Wazee wenu wataota ndoto.
Even on my servants.
Hata juu ya watumishi wangu.
Both men and women.
Waume wote na wanawake.
I'll pour out my spirit in those days.
Nitamwaga roho wangu katika siku hizo.
And he says.
Na anasema.
And they will prophesy.
Nao watatabiri.
I'll show wonders in the heaven.
Nitaonyesha maajabu mbinguni.
Above here.
Hapa juu.
And signs on the earth below here.
Na ishara duniani chini hapa.
Blood.
Damu.
And fire.
Na moto.
And billows of smoke.
Na mvuke wa moshi.
The sun will be turned into darkness.
Jua litageuzwa kuwa giza.
And the moon to blood.
Na mwezi utakuwa mwekundu kama damu.
Before the coming of the great and the glorious day of the Lord.
Kabla ya kuja siku ile iliyokuna ya utukufu ya Bwana.
And everyone who calls upon the name of the Lord
lakini yeyote anayeliitia jina la Bwana
will be saved.
Ataokolewa.
Men of Israel.
Enyi watu wa Israeli.
Listen to this.
Sikilizeni maneno haya.
Jesus of Nazareth.
Yesu wa Nazareti.
A man accredited by God to you.
Mtu aliyethibitishwa kwenu na Mungu.
By miracles.
Kwa miujiza.
Wonders.
Maajabu.
And signs which God did among you.
Na ishara ambayo Mungu alitenda miongoni mwenu.
Through him.
Kupitia kwake.
As you yourselves know.
Kama ninyi wenyewe mnavyojua.
This man.
Huyu mtu.
Was handed over to you by God.
Akisha kutolewa kwa shauri la Mungu lilokusudiwa kwa ajili.
Was handed over to you by God's set appointed purpose.
Alipewa kwenu na Mungu na kusudi lililokusudiwa na Mungu kwa ushauri wake.
And foreknowledge.
Na kwa ajili ya ule ufahamu.
And you with the help of wicked men.
Na kwenu kwa msaada wa mikono watu waovu.
You put him to death.
Mkamuua.
By nailing him on the cross.
Kwa kumsulubisha msalabani.
But God raised him from the dead.
Lakini Mungu akamfufua kutoka kwa wafu.
Freeing him from the agony of death.
Na akamuondolea uchungu wa mauti.
Because it was impossible for death to keep him, to keep its hold on him.
Kwa sababu haikuwezekana kabisa yeye kushikiliwa na mauti.
David said about him.
Kwa maana Daudi alisema kumhusu.
I saw the Lord always before me.
Nalimuona Bwana mbele yangu siku zote.
Before, again, I saw the Lord always before me.
Nilimuona Bwana kila wakati mbele yangu.
Because he is at my right hand.
Kwa sababu yuko katika mkono wangu wa kuume.
I will not be shaken.
Sitatikisika.
Therefore my heart is glad and my tongue rejoices.
Kwa hiyo moyo wangu unafurahia na ulimi wangu unashangilia.
My body also will live in hope.
Mwili wangu pia nao utaishi kwa tumaini.
Because you will not abandon me to the grave.
Kwa maana hutaniacha kaburini.
Nor will you let your holy one see decay.
Wala hutamwacha aliye mtakatifu wako kuona uharibifu.
You have made known to me the path of life.
Umenionyesha njia ya uzima.
You will fill me with joy.
Utanijaza na furaha.
In your presence.
Mbele zako.
Brothers.
Ndugu zangu.
I can tell you confidently.
Naweza kuambia kwa ujasiri.
That the patriarch David.
Ya kwamba baba yetu Daudi.
Died and was buried.
Alikufa na akazikwa.
And his tomb is here.
Nalo kaburi lake liko hapa.
To this day.
Mpaka leo hii.
But he was a prophet.
Lakini alikuwa nabii.
And he knew that God had promised him on oath.
Na alijua kuwa Mungu alikuwa amemwahidi kwa kiapo.
That he would place one of his descendants on his throne.
kwamba angemweka mmoja wa wazao wake penye kiti cha enzi.
Seeing what was ahead,
Daudi akiona mambo yaliyokuwa mbele,
he spoke of the resurrection of the Christ.
Akanena hallelujah. Akanena juu ya kufufuka kwa Kristo.
That he was not to be abandoned to the grave.
Ya kwamba hakuacha kaburini.
Nor did his body see decay.
Wala mwili wake haukuona uharibifu.
God has raised this Jesus to life.
Mungu amemfufua huyu Yesu kwa uzima.
And we are all witnesses of this fact.
Na sisi sote ni mashahidi wa jambo hili.
Exalted him to the right hand of God.
Ametukuzwa katika mkono wa kuume wa Mungu.
He has received from the Father.
Amepokea kutoka kwa Baba.
The promise of the Holy Spirit.
Ahadi ya Roho Mtakatifu.
And he has poured out what you see and hear now here on us.
Naye amemimina kile mnachoona na kusikia sasa juu yetu.
For David did not ascend to heaven.
Kwa maana Daudi hakupaa kwenda mbinguni.
Yet he said,
lakini anasema,
the Lord said to my Lord,
Bwana alimwambia Bwana wangu,
sit at my right hand
kati upande wangu
wa until kume. I make your enemies a footstool for your feet.
Hadi nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako.
Therefore let all Israel be assured of this.
Hivyo basi Israeli wote na wajue jambo hili.
God has made this Jesus whom you killed, whom you crucified, both Lord and the Christ.
Kwa hakika kwamba Mungu amemfanya huyu Yesu ambaye ninyi mlimsulubisha kuwa Bwana na Kristo.
When the people heard this,
watu waliposikia maneno haya,
they were cut in their hearts.
Wakawachoma mioyoni mwao.
And said to Peter,
na wakamwambia Petro,
and the other apostles,
na wale mitume wengine,
brothers,
ndugu zetu,
brothers,
ndugu zetu,
hermanos,
ndugu zetu,
hermanos,
ndugu zetu,
haverim,
ndugu zetu,
what shall we do?
Tufanye nini?
Peter replied,
Petro akajibu,
repent,
tubuni,
and be baptized,
batizwe,
every one of you,
kila mmoja
wenu, in the name of Jesus Christ,
kwa jina la Kristo Yesu,
for the forgiveness of your sins,
kwa ajili ya msamaha wa dhambi zenu.
And you receive the gift of the Holy Spirit.
Nanyi mtapokea
kipawa cha Roho Mtakatifu. The promise is for you.
Ahadi ni kwa ajili yenu.
And your children.
Na watoto wenu.
And for all those who are far off.
Na wale wote ambao wako mbali.
For all whom the Lord our God will call.
Na kila mtu ambaye Bwana Mungu wetu atamuita.
With many other words, he warned them.
Petro akaonya na maneno mengine mengi.
And he pleaded with them.
Na akawasihi.
Save yourselves from the corrupt generation.
Jiepusheni kabisa na kizazi hiki kilichopotoka.
Save yourselves from this corrupt generation.
Mujiokoe kabisa na hiki kizazi kilichopotoka.
Those who accepted this message.
Wale ambao waliupokea ujumbe huu.
Were baptized.
Walibatizwa.
And about 3,000 of them were added to the church. What a mighty church growth by fire.
Na wapatao 3,000 wakaongezeka kwa kanisa. Ni ukomavu kwa nguvu namna gani na moto.
What a mighty church growth.
Ni ukomavu mkuu namna gani wa kanisa.
The church grew like this.
Kanisa lilikomaa liliongezeka namna hii.
The fire.
Moto.
When the fire falls.
Wakati moto unapoanguka.
The church with fire.
Kanisa lililo na moto.
The believers with fire.
Waumini na moto.
The pastors with fire.
Wachungaji na moto.
Evangelism with fire.
Uinjilisti na moto.
And he say.
Na anasema.
That Jesus told them.
Ya kwamba Yesu aliwaambia.
You will need him.
Ya kwamba mtamhitaji.
You will need the fire.
Mtahitaji moto.
Don't even try to leave.
Hata msijaribu kuondoka.
Don't try to evangelize.
Msijaribu kufanya uinjilisti.
Just stay.
Ninyi kaeni tu.
And lock the doors.
Mfunge milango.
Until the fire comes.
Hadi moto uje.
And they waited.
Na wakangoja.
And they were fearing.
Na walikuwa naogopa.
They were panicking.
Walikuwa natetemeka.
The same Peter.
Petro yule yule.
Who is addressing here.
Ambaye anawahutubia hapa.
Is the same Peter.
Ndio Petro yule yule.
That on the night Jesus was arrested.
Ambaye katika usiku Yesu alifungwa.
He followed slowly from behind.
Alifuata polepole kutoka nyuma.
And then when he reached the place, a fire was lit up and he sat near that fire.
Halafu alipofika mahali moto uliwashwa akakaa karibu na huo moto.
He disguised himself.
Alijipindua.
He did not want people to know him.
Hakutaka watu wamjue.
And he mixed inside there while he was looking at Jesus who has been arrested over there.
Na akajichanganya mle ndani akiwa anamwangalia Yesu ambaye alikuwa amefungwa pale.
And Jesus was also looking at him.
Na Yesu pia alikuwa anamwangalia.
Then one of the slave girls came to him, the maid and servant.
Halafu mmoja wa mjakazi akamjia.
He said, "Are you not one of them also?"
Akamuliza, "Je, si wewe ni mmoja wao pia?"
He says, "Hapana, not me."
Akasema, "Hapana, sio mimi." Sio mimi.
And after a while,
na ndio sababu,
somebody else came and said, "Is this man not one of them?"
Baada ya kitambo kifupi mtu mwingine akaja na kusema,
"Je, not me."
Uyu mtu sio miongoni mwao kasema pana. Baada ya kitambo kidogo.
The third person came.
Mtu wa tatu akaja.
Are you not one of the Galileans?
Je, wewe si ni mmoja wa Galilaya?
He said, what is wrong with you?
Akasema shida yako ni nini?
I don't even know what you're talking about.
Hata sijui unazungumzia nini.
And Jesus heard him denying him three times.
Na Yesu akamsikia akimkana mara tatu.
And then the cock crowed.
Halafu jogoo akawika.
And then Jesus looked at him like this.
Halafu Yesu akamwangalia namna hii.
And then he walked out like this.
Halafu akaondoka kaenda namna hii.
He wept so bitterly, fell down.
Akalia kwa uchungu kabisa kaanguka chini.
That the prophecy the Lord gave him had been fulfilled.
Ya kwamba unabii ambao Bwana alikuwa ametoa ulikuwa umetimilizwa.
The church without fire.
Kanisa ambalo halina moto.
She's hiding herself.
Amejificha.
She's fearing.
Anaogopa.
Persecution.
Mateso.
She's fearing.
Anaogopa.
Abuse.
Matusi.
She's hiding, hiding.
Anajificha.
She's denying Christ.
Anamkataa Kristo.
The church in Laodicea.
Kanisa la Laodikia.
The lukewarm church.
Kanisa vuguvugu.
Was hiding from Christ.
Lilikuwa linajificha kutoka
denying Christ, was not claiming, pronouncing Christ publicly. They were ashamed. They were afraid. They were hidden. They were concealed. Underground Christian. Clandestine atheists in the church. The church without fire.
It's
like Peter here. When now Jesus has been arrested. And he's afraid, he's trembling like this at the fireplace. And then all of a sudden, they go and lock themselves in the houses, afraid of slaughter. Then all of a sudden, a powerful sound from heaven, violent wind.
Upepo mkubwa.
Violent wind.
Upepo mkubwa
unaovuma. Entering the house.
Kingia katika nyumba.
Everybody in Jerusalem heard.
Kila mtu katika Yerusalemu wakasikia.
And then tongues of fire fell on them.
Halafu ndimi za moto zikawaangukia.
Now the same Peter that feared.
Sasa Petro yule ambaye aliogopa.
He stepped forward.
Akakanyaga mbele.
And he's a man of Israel.
Akasema watu wa Israeli.
Let me explain this to you.
Wacha niwaeleze hii.
And he addressed them.
Na akawahutubia.
When the fire falls upon the church.
Wakati moto unapoanguka juu ya kanisa.
There is a change of character.
Kuna mabadiliko ya tabia.
There is a change of personality.
Kuna mabadiliko ya utu.
There is a zeal.
Kuna ari.
There is a fire enthusiasm.
Kuna motisha wa moto.
There is a bravery.
Kuna ujasiri.
That consumes that church.
Ambao unateka kabisa hilo kanisa.
And they want to step out.
Na wanataka kwenda nje.
They always want to go out.
Kila wakati wanataka kutoka nje.
They enter restaurant. They stand at the door.
Wanasimama kwa mlango.
They want to address the restaurant. They look like they think this is a church.
Wanataka kuhutubia.
All they see is a church.
Wanaona tu kile chote wanachoona
ni kanisa. They ask men of Israel.
Wanauliza ninyi watu wa Israeli.
I see you are eating here.
Naona mnakula hapa.
Have you heard about Jesus?
Sasa mmemsikia kuhusu
Yesu. There is a fire.
Kuna moto.
That must fall.
Ambao lazima uanguke.
And when the fire falls upon the church.
Na wakati moto unapoanguka juu ya kanisa.
It is unbelievable.
Ni kutoaminika.
When the fire falls upon the church.
Wakati moto unapoanguka juu ya kanisa.
There is a molding of a character.
Kuna kufinyanga, kujenga kwa
bravery.
Ya ujasiri.
And courage.
Na ujasiri.
Like a lion.
Kama simba.
And he steps out.
Na anakanyaga.
The same Peter.
Petro
that feared the Jews.
Ambaye aliogopa Wayahudi.
He now stepped out.
Sasa akakanyaga.
And began to talk about this Jesus.
Na akaanza kuzungumza kumhusu huyo Yesu.
Hey.
Hey.
And when he talked to them about Jesus.
Na wakati alipowazungumzia kumhusu Yesu.
When the fire of God fall.
Wakati moto wa Mungu unapoanguka.
Upon the church.
Juu ya kanisa.
The message the church gives.
Ujumbe ambao kanisa linapeana.
Is the following.
Ni upotao.
And he said.
Na anasema.
This Jesus.
Huyo Yesu.
Of Nazareth.
Wa Nazareti.
A man accredited to you by God.
Mtu ambaye alidhibitishwa kwenu na Mungu.
Through miracles.
Kupitia miujiza.
Sign.
Ishara.
And wonders.
Na maajabu.
And cripples.
Na viwete.
Walked away.
Wakatembea.
And the blind.
Na vipofu.
They saw.
Wakaona.
And the deaf.
Na viziwi.
They heard.
Wakasikia.
And things happened.
Na mambo yakatendeka.
This Jesus of Nazareth.
Huyo Yesu wa Nazareti.
Was handed over to you.
Ambaye mlipewa.
By God. Will.
Na mapenzi ya Mungu.
And he said.
Na anasema.
When the time came.
Wakati ulipofika.
Even though he was innocent.
Ingawaje hakuwa na hatia.
You chose a murderer.
Mlimchagua muuaji.
Called Barabbas.
Aitwaye Barabbas.
You chose a murderer, a killer.
Mulimchagua muuaji.
And you said, Jesus be killed.
Mkasema ya kwamba Yesu auawe.
And with the help of some wicked man.
Na kwa msaada wa watu wengine.
You nailed him on the cross.
Mkamsulubisha kwa msalaba.
And killed him.
Na mkamuua.
And he went down, he died.
Na akafa.
And he's resurrected.
Na akafufuka.
Because death could not hold on him.
Kwa sababu kifo hakingamshikilia.
Could not lay hold on him.
Hakingamshikilia.
And he has resurrected.
Na amefufuka.
He's now in the kingdom of heaven.
Sasa yuko katika
on the right hand of Father.
Katika mkono wa
Baba. He has received the promised gift.
Amepokea kipawa.
And he has poured it here today. So when the fire of God falls in the church.
Hivi wakati moto wa Mungu unapanguka kanisani.
They preach the cross.
Wanahubiri msalaba.
They preach Christ Jesus crucified.
Wanahubiri Kristo Yesu aliyesulubishwa.
They preach Christ Jesus resurrected.
Wanahubiri Kristo Yesu aliyefufuka.
They preach Christ Jesus crucified and resurrected.
Yesu aliyesulubishwa na akafufuka.
Hallelujah.
Hallelujah.
Does the present day church that is preaching prosperity really have the fire of God?
Je, kanisa la leo hii ambalo linahubiri ufanisi, je, lina moto wa Mungu?
You church of Christ.
Ninyi kanisa la Kristo.
That loves prosperity.
Ambao mnapenda ufanisi.
That preaches the gospel of prosperity.
Ambao mnahubiri injili ya ufanisi.
That has rejected the gospel of the cross and the blood.
Ambao mmekataa injili ya msalaba na damu.
And thrown it out through the window.
Na kuitupa nje kupitia kwa dirisha.
You church of Christ.
Ninyi kanisa la Kristo.
That loves the gospel of the flesh.
Ambao mnapenda injili ya mwili.
That loves the horizontal gospel.
Ambao mnapenda injili ya kidunia.
The gospel of the world.
Injili ya kidunia.
You church of Christ.
Ninyi kanisa la Kristo.
Tell me one thing.
Niambieni kitu kimoja.
Have you received the fire of God?
Je, mmeupokea moto wa Mungu?
The fire of the Holy Spirit.
Moto wa Roho Mtakatifu.
The Holy Ghost fire in the church.
Moto wa Roho Mtakatifu kanisani.
Because he says.
Kwa sababu anasema.
The church that has received the Holy Ghost fire.
Ya kwamba kanisa ambalo limepokea moto wa Roho Mtakatifu.
The church.
Kanisa.
That has received the fire of the Holy Spirit.
Ambalo limepokea moto wa Roho Mtakatifu.
There is a new molding that happens to her.
Kuna kule kufinyangwa kupya, kujengwa kupya.
And there is a very unique supernatural bravery that consumes her.
Na kuna ujasiri mwingine ambao sio wa kawaida.
All of a sudden she becomes so brave.
Ghafla binvu anafanyika hodari.
When she was hiding and running for her life.
Wakati ambapo alikuwa anajificha na kujificha.
Now she steps out.
Sasa anatoka nje.
And begins, she wants to address the world.
Na sasa anaanza kuhutubia ulimwengu.
There is a new molding of character.
Kuna kujenga upya kwa tabia.
A courage.
Ujasiri.
A bravery.
Uhodari.
A courageousness.
Ule ujasiri.
That consumes her.
Ambao unamkula.
She does not care about personal danger anymore. The burden of the gospel is downloaded on her heart. It's overweighing her. She cannot breathe. She's breathing fire.
Ule mzigo wa injili umewekwa katika moyo wake. Kama
she cannot breathe.
Hawezi kupumua.
It is overweighing. It is bearing down on her.
Inamlemea kabisa.
She cannot breathe well.
Hawezi kupumua
vizuri. She's breathing fire. She wants to jump out and preach. Jump out, evangelize. Ask somebody about Jesus. Lead somebody to the Lord. Baptize two people here. Head again to another estate. Knock on this door. Ask them about salvation.
Anataka kwenda nje ili kwamba pate kuhubiri. Anataka kwenda nje na kuuliza kila mtu kuhusiana na Yesu. Kufanya uinjilisti kila wakati, kila mahali.
The church on fire.
Kanisa lililo na moto.
The church with the Holy Ghost fire.
Kanisa lililo na moto.
The church of the Holy Spirit fire.
Kanisa lililo na moto.
She is virtually unstoppable.
Kamwe hawezi kusimamishwa.
And if there is a message she gives.
Na ikiwa kuna ujumbe ambao anapeana.
She will give the message.
Atapeana ujumbe.
Of Christ Jesus crucified.
Christ Jesus aliyesulubishwa.
Christ Jesus resurrected.
Christ Jesus aliyefufuka.
She will tell the world that death could not hold him.
Ataambia ulimwengu ya kwamba kifo hakingemshikilia.
And she will tell the world he is now exalted.
Ataambia ulimwengu ya kwamba sasa ameinuliwa juu.
That God has made him both Lord and the Christ.
Ya kwamba Bwana amemfanya kuwa Bwana pamoja
na Kristo. The church of Christ on fire.
Kanisa la Kristo lililo na moto.
The present day church. Do you really know the meaning of being on fire?
Je, kwa kweli mnajua maana ya kuwa na moto?
Do you really have the fire of the Holy Ghost?
Je, kwa kweli mnao moto wa Roho Mtakatifu?
Oh, I can see you look like the church in Laodicea.
Oh, naweza kuona mnafanana na kanisa la Laodicea.
You are lukewarm. You are neither hot nor cold. Somebody, we cannot know. You are neither here nor there.
Ninyi mnaonekana
kukukuku. We can't
tell where you are. Baridi wala sio moto. Hata hatuwezi kutambua mahali mlipo.
And he says,
na anasema,
I will puke you.
Nitawatapika.
I will spit you.
Nitawatema.
Hey.
Hey.
Again for the microphone.
Tena kwa